Ngiyathokela i-weekend ubusuku bonke endleleni kuyosebenza ntathabuza ngiyobuye ekuseni ngikhathele usalele phaphamisa isikwele nemibuzi ngapheli yini awusangithengi ukuya unisisa ngami uthi ngikuphi inobani kodwa umhlala ngicithi isikhathi nawe usolani ngoba nginamfihlo dali
bahle bahlukile bamile
kukaningi bangilinga kodwa
mehlo wami beke wena wedwa
uma ehamba unyathela kancane nawo lo lwabo uhlanyisa bontwana Kutebe indalo, lontano natura Soft njenge marshmallow Angpati fizika, ngomo malume Kukala basha, ayaba Ebu ya baba Masha ya makwele, ayaba
Bahlukile, bamile Kukaningi bangilinga kodwa mehlo Wami beke wena Wedwa, wedwa
Ay bahle, abantwana phandle
Kodwa ngifuna wena wedwa Ngiyababona abanye bahle kodwa ngithanda wena
Ay bahle, abantwana phandle
Kodwa ngifuna wena wedwa Ngiyababona abanye bahle kodwa ngithanda wena